Ringo, Bigo,
DJ Silas, Speedy Master.
Uganda yetu nzuri,
Uganda yetu nzuri,
jeshi yetu nzuri,
jeshi yetu nzuri,
kazi yetu nzuri,
kazi yetu nzuri.
Can you be DF services? Can you be DF services? For a better Uganda,
for a better Uganda.
Nienda kwa jeshi abidon free flow, msomali ya mukole ni kazi, mlalo wapi, mlalo wapi.
As many people